bizibu nnyo saako okusekererwaga n'abantu bennesiganga bafuuse ekizibu gye ndi obulumi buno mwendi yenga bususeeko bannange nkyayiddwa ndekeddwawo mpanjaganise tesiziraba menyeddwa omutima naddukira waze sirabayo
ebyo ebikumazeeko emirembe mukama amaziga nosinga buli wotunula okomye mu maaso olaba kisenge kusaba nywera ddala olinaye atakwerabidde awali katondawo tewali mbeera etakyuka ebyo ebikumazeeko emirembe mukama amaziga nosinga buli wotunula okomye mu maaso olaba kisenge kusaba nywera ddala olinaye atakwerabidde awali katondawo tewali mbeera etakyuka
kigambo muntu baagala alina ne basuusuuta bookala ne bakuta enkola eno bweti yenga erumya nnyo bannange mwaddawa be nalinga nabo ne mwerabira temuli beesigwa kinnumya omutima naayigira ku ekyo si byangu
ebyo ebikumazeeko emirembe mukama amaziga nosinga buli wotunula okomye mu maaso olaba kisenge kusaba nywera ddala olinaye atakwerabidde awali katondawo tewali mbeera etakyuka ebyo ebikumazeeko emirembe mukama amaziga nosinga buli wotunula okomye mu maaso olaba kisenge kusaba nywera ddala olinaye atakwerabidde awali katondawo tewali mbeera etakyuka ebikuniga abasinga tubiseemu bifuuse oluyimba mu bulamu bwaffe ekyo mazima tuli bajulizi ennaku eyo mwoli kkiriza lulikya lumwe likoma ddamu essuubi obe n'amaanyi ebikutawaanya ng'ekiseera lwali kusitula oyo bali kunoonya ggwe gumikiriza ebyo ebikumazeeko emirembe mukama amaziga nosinga buli wotunula okomye mu maaso olaba kisenge kusaba nywera ddala olinaye atakwerabidde awali katondawo tewali mbeera etakyuka ebyo ebikumazeeko emirembe mukama amaziga nosinga buli wotunula okomye mu maaso olaba kisenge kusaba nywera ddala olinaye atakwerabidde awali katondawo tewali mbeera etakyuka awali katondawo
kachuka. Awali katunda u tewalimu.